Kerekerene mabega buli omuyevu zuba yakulatyo yu Labatunda bumuleke zote sangu kutera zapo na mumeku zatyo Sina kindi wandibera yonti ekirala yagabya fujja banji kwekuduba Mama namyalo wandibera yokudagala myaka gyokuzaalwa engeri gyennanaaba Iyo kanveyo nandaze nnyo munjogera munanjaruza ebyama byebuziizi Mukama yeebazibwe kansookere kunnamusaamu andi ku byenduulu ngamba abasajja Tyoteba mama n'obutambaala obutono okusangula amazika gye mbadde sinnatuuka Dondola engeri y'abamama okulinga Dondola engeri y'abamama okulinga ekyo kwevudde nnyamukekisaawi Mbisere mabeka engeri obukumi mwaline kitiwa Ngana wasibwa chiva kubazato kumanya okola meeting kwali kwa bazati Saidi ya bakulu wabanga okukanya setu matu setu muwena lwisu Songa nembuzi ya banga okukondolu male mikulungi ino kutwalwa Kutwe wakula twadda kumbala za manju netuirwa mazitu kumaba mama Eno mumwanyi twekuba nsiringa okuuma ekkula ly'omuwala gubiru yagati Ani akyaddawo yeesimbe mu bituuko omulembe gwakyuse mwerenze muti Bwe gaba amaduuka gaggwamudde ebintu emese n'ebyenje n'ebitabalirumu Twakita mu mugazi we nga mwe bikubye embirigo bwe kuyita eddogero tumbala mbujamu Mwakuba sitampu bwe zibetimba mu migongo mu kuganza embwa nga mugenda ne Bulaya Ndululiga mwabulire muli mpitanga muli nyisize bbeyi Ebyangali ruddeyo buli omu mwayita ebyagazi wanga lwira Ndululiga mwabulire muli mpitanga muli nyisize bbeyi Ebyangali ruddeyo buli omu mwayita ebyagazi wanga lwira Awunedda kale Kati kanjifule ngombo mwedondolere we buli obutibi Yenna tubira kwendisonga konga njogera muli njolera bwe sirimu kyamu Zunze n'abakazi we sitabadde yewa Angu oba buteraga ku maaso Buli kika kya mukazi kyosonga k'ekyo nkulaga nti kyotuuta wana yeebulira bw'atyo Bamanyi n'ebisoko gwe by'otamanyi mu njogera nti eyo angali ate waliyo benzi Bongo kwa mbweze kanyugeri kungudo Buno busubalu mutali bulichi Nti ate chichesa tute nganjogera Nganzo mwenda muluna kulumu Lwaki sijere kenga bayi Kango bukuru wabakanu sama songa mbayi enguli Akwe simbye kola bumu chala la mula Mugongo kumwewe salinge mindi Yena kikina tera bafule mwe mabega Kutuse poloti alinga basi Ekyo sitoma engeri gye ntabadde obutandika bwiru Ono kwa mukulu yatuleetedde ebizibu mbadde nkyatwaza n'ennemererwa ntyo Wadda sirikale wanga kuuma oluggi kulunonebwa nkakasi na nguvu Nkooye okugoleza nga mu ssowaani lufaya buli wa mukono n'atogola olumu Ssowaani kyeyo esuulibwa galabanjo etaliiko nnyini obuli ayagala atwala Ono kazami ngamba nze kamwete gule wagiri kandayi bwe nfuke bwe ntyo Mbadde mukozi ate kuluntaza nga nsobola gye nnali nsuubye mugere kituufu Bw'obaawo ekisoboka ng'omubumbi asobola wakyuse mu nzire ku kazi Nti eky'okujeema kye kiri nsaliza essango si kasuwani dondolo mugoye Dondolo leka mwabulire muli mpitanga muli nnyisize bbeeyi Ebyangali ruddeeri buli omu mwayita ebyagazi wanga lwira Dondululika mwabulire muli mpitanga muli nnyisize bbeeyi Ebyangali ruddeeyo buli omu mwayita ebyagazi wange alwira awona eddaali. Ebiwoobe byansusse engeri gye nnatumwa ne simaliriza, wabaayo abandi beeryaterese eky'omusaba, balondo bimu gye ndindinzi babeere bateeka ne sitakuli ng'asibibwagakuufu lwaganene gawese bwengeyo, buli omu n'enkula y'engeri y'omusajja kkulawo singa empompogoma aneta dedi sitoke beene ekuledye yaayo gyandisingako ne bw'aba ng'ayitawo zanekala zikyusibwe lwa nsonga kituyambeko kwawula emisege mufuuse sigulapu mutemebwe nga sigiri mwali mmotoka mu kusaabaza abantu ovarodi nga bwe mutika obubindu sekabuzi oba kwekuwaguka ebigulu ndondololeka musange mubiriibwa obusinga abakazi abeegabangeza ettinko yekyennyo ekindiisanga obutogo etali mmere nti obulamu bukwawuka. Tuso kuchahiweyo mujifude nsonga, ngamba ba mama nagazigi mwakulawu. Muli nsonga komukapuli nganzi kwanti ekisajja ekyo nagayinja gakatirwe. Obutonde bwammwe kyabanga kyamanyo mwafuuka kibanyi buli wambidde n'atikka. Kati nze asobola ne binuulo byakalubye nonya nnembe nojuula eyakamuka. Ono avaayo n'omulala ng'asonga lwaki towagukekweko kubala emyera tika nno nga buli kiseera obaliraala baate bw'oŋŋamba nti nkuyingiridde. Naye mmikisi ne kamugye ng'obereka wandibe nkwenga obuteetunuula mu nniyayo. Nennuma oluusi zikwesambye gwe tomanyi nati zaggwamu gwate ng'anaano naki. Okaaba sabbuuni buli ayitayo ng'abuuka laba amabeere kwe kukufuuka embaati. Kabeere mukulu n'omuto saawudde leka nsekkite nankutula amabega ddondololeka mwabuliri. Muli mpita nga mulinyisiza ebbeeyi ebyangaala eruddeyo buli omu mwayita ebyagazi wange alwira. Ndululika mwabuliri muli mpita nga mulinyisiza ebbeeyi ebyangaala eruddeeri buli omu mwayita ebyagazi wange alwira awona eddaali ensi.
www.mp3ugandanmusic.com